bengixabanisa nama-gems.
Mpuma nabo labantu
ngibaphethe. Yeman, yeman,
yeman uyaklima.
Yeman, yeman,
mpethe uyangiklaimela.
Yeman, yeman,
uyaklima.
Yeman, yeman,
uthi mina ngizona.
I wonder why you call my soul. Ngizena mfethu umphoxile
umxabanisana majens.
No, no.
Kulumangani, bestiti, ae, rada fasi.
Yo.
Ah, mara mina mpechu.
Mina ngiyaz pile. Pile I want. Ang pina pile I too. I want all the margins. Na bu, payasi. Yeah, what?
Why, oh why? I say, why?
Yeah, man,
mfuthu uyangiklaimela, ngixabanisa nama-jeans.